woɓɓe anda woɓɓe dutana no kula woɓɓe hakkilaji muɗe immoto ɗum woni ko hewdi heɓude sukaɓe woɓɓe wakkande ji arande tundi muɗum en
premier fois que mi ngay régler
arande am yide tundi min famayno ɗum feyi abbara mi e feyi goto min jantiday hala muɗum ko andumi bangal tundi fu sella andumi ɗum arande am yide tundi internat gonnomi mi andano fu hoɗum ɗum woni beete goto tam immi min kaso jimi ɗum koy mi hulay sanne saabi min jangi ɗum
école
tam suka debbo na hani halnede landino ilo on do wottu yottaki goddo landon min landiki himbe wonbe sigaso gawo kuchala bafula be hakkilaji muude ana certi
c'est un devoir pour eux
wajibe juude sarabe fu puri fu yaya en haltidide dum e sukabe mudum en rewbe min jogi do surbaybe rewbe wakati fu miden wiabe be kaybe hormabe sabi be anda mane dum wayi warde mabbe haltidide surbaybe rewbe hala tundi wana rafini di juude aminka do landi suka debbo tam fodude e majju
dogotore en gongini wiide oɗo wattu yo wattu mawɗo e gurdam suka debbo an hani wattande hoore muɗum hakkilleddu saabi de kuɗɗe kewɗan mbawi heɓude ɗum docteur Amadou Bokum o andanɗo kabaru rewɓe suudu dogotoreur Gabriel Touré
so
debbo wakkati no tundi woni muɗum jokkay laawi laaɓuɗi eɗum wawi waddude muɗum ñawuji kewɗi mawɗi laatade sababu jaati hadde mum heɓude ɓiyngu koɓe nawtorto woni serviette ŋaji mabɓe ɗi wakkati tundi ana hani heɗintinede ñalawma fuu no hani ka leeriji nayyi fuu ɗum hani heɗintinede soɓe gatta ɗiɗo serviette ji du kena tawa juuɗe mabɓe ana laaɓi
pour que les mains sont propres
Jenaba Sanogo gonle fedde nebnodirte association yele fedde humnide kabaru hakkiji roobe holliti wiide sukaroobe ana kani famminede fu fota sarabe jaati kani ittude odo yaage
miɗe joddo miɗe gaajido e surbayɓe rewɓe fa to sukaɓe worɓe fami kaltanaɓe hono ɓe kani wurdude furdude e tundi rewɓe ko heewi surbayɓe rewɓe fuu ana yaago nde hakkille mabɓe kamɓe ka haltitidde ɗum e neɗɗo yo yaltinde hoore muɗum woɓɓe du e miloji muɗum debbo so tundi wari muɗum homo fuu ana hani ko takka ɗum bangue
yoga e cuuɗi gollonoji kohe muɗi en ana gonde waddo hen imma daraji fati ñawujina ko yiɗa ka heɓa ɓeɗo sukaɓe rewɓe wakkande puɗɗi yiide tundi muɗum en misala fedde entreprise nebnodirta sutra kanko noddirten adam drabo o omo e darnuɓe ndeɗo fedde
mi paami e nde jande nde min gaɗi wiide surbayɓe rewɓe hewɓe ɓe tundi warta e mu'en cili arande gottam yaade école saabi ɓe anda laawi kanɗi jokkede fewde e majjum serviette ji ɗimi mu'inanta ɓe wakkati fuu miɗe ƴewto ɗum laboratoire to famin taƴira wiide ɗiɗo serviette ji ka wona ko saawi ñawuji mawɗi yettinde torda rewɓe
andaɓe kabaru cellal kay kolliti wiide ko yoga e rewɓele nawtirto liccana ko nandi e muɗum ana kani wattana koye muɗum hakkille sanne saabi de ɗum wawi waddude ñawuji